Wandemanye umutima ukuramya uzuza umwuka wa uyu munsi ibimvamo biramvura bigatembera mu bwoko bwawe bigahembura imitima ubwo nuno nagiriwe nawe ibivamo biramvura nyiri mu nda cyagiye naravuka bwa kabiri naramenya ubuntu bwawe numvaga wakuramya zimbi menye nasobanukiwe neza yuko icyo naremewe ari ukukuramya umutima wanjye urabihamya ibimvamo biramvura wandemanye umutima ukuramya uzuza vamo viramvura bigatembera mu bwoko bwawe bigahembura imitima ubwo nuno nagiriwe wandemanye umutima ukuramya uzuza umwuka wa uyu munsi ibivamo biramvura bigatembera mu bwoko ihura imitima ubwo nuno nagiriwe nawe ibivamo biramvura ibivamo biramvura ubwo nuno nagiriwe mahanga ukundi amaraso yawe yaracunguye ndumwe mu bwoko bwawe ibya kera byarashize ngenza aho urashima ndumwe mu bwoko bwawe ibya kera byarashize ngenza aho urashima